qoysaskan danyarta ee ku nool degmada Afgooye waliba iyo horey aan ku bugtaalena deegaano ku tirsan gobolka Shabeelaha Hoose aanaas oo bugtaaladii fatahadii Aleeno ee dhowaan ku dhiday dalka, taas oo saameyntii nolol kumanaan kun oo Soomaaliyeed ah. Deegaan dadkan la diirsiiyay iyo waliba yahayta iyo baca iyo bustooyin oo dhaxantii iyo kuleelkii ku galana, maadaama ay ku nool yihiin guryo ka samaysan baakada, walina mar walba iyo nugul yihiin xaaladaha dalka mar walba isbedela. Waa aan ku mid ah dadkii ku faa'iideysiday deegaan la diirsiiyay iyo waliba ay ku mahadnaqeena hay'adda Al-Rahma Jaarati oo deegaan la diirsiiyay, walina ay dalbadeena in gargaar intaan ku badan la diirsiiyaa.
Maadan soo booqatay oo sharaf tale way mahadsan yihiin ummadda meeshaan joogta oo masaakiintood maanta soo gargaarteen daadadkii roobaad iyo biyihii wabiga isu celiyay. Beri way ka go'een, waa soo barakaceen, dhibaato xoog lahay qabaan. Haddii se hay-adda maanta soo booqatay, boqolkiiba boqol aan abaal celinaynaa. Gaanji iyo rafaad, bac la'aan, guri la'aan, dhil maayo.
Al-Rahma waaye meeshaan maanta wax noo soo bilaabtay, kheyr noo soo bilaabtay, kheyrkii inta Ilaahay oo siiyay oo usaa'idii aan jecelnahay. Marka waxaan jecelnahay inaan wax nala soo qabto ciyaalkeena iyo anaga, waa isku korbaabo'onaa, waa qurfaadsannahay. Waxaan haysanana meeshaa male
ana laga qaybi bac iyo bus anoola qaybi baahada. Marka rafaadka iyo dandarada na haystamado bacdaas iyo bustaas hadaan aragne kuwa kalena walaalahayaan ka sugayna.
Kuwa ka mid ah shaqaalaha hay-adda Al-Rahma Jaarati waliba isu ku hadalay deeqdan iyo diirsiin dadkan iyo saameyntii fatahada Aleeno soona ballan qaaday inay sii wada doonana taakulanta dadka danyarta
iyo bacyaasha iyo ay noo keentay oo aan u qaybinay gobolka Shabeelada Hoose oo ka tirsan Koonfur Galbeed, qaasatan degmada Afgooye ayaan u qaybinay dad masaakiin ah oo ku soo barakacay daadadkii maaragtay webiga biyaha webiga uu soo fatahay iyo daadadkii. Ayaan bacyaashaan maanta meeshaan ka muuqda u qaybinay iyo kubartooyin ay ka maaragtay ay dhaxanta ay ka hugteen marshals. Marka arintaas waxaan uga mahadcelinaynaa Danish emergency relief ayaan uga mahadcelinaynaa.
The Al-Rahma Charity to contribute or supply for the plastic and materials. We thank the donors, especially for their DNF emergency relief, and with the other organizations such as Al-Rahma Charity, and the other, and they have submitted us. We say we have received the materials, and we have just supplied. We are just supplying for the IDB camps in a peaceful, fragile community diaspora, and Al-Rahma Charity to supply in a peaceful way the materials, especially with the IDB Kamis people live in the Afgooye district region.
Deegaano ku tirsan gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye waliba ku nool kumanaan qoysas danyare aanaas oo siyaabo shalgadisin gobolka Shabeelada Hoose deegaanadii ku nool ayaan ku bugtaalay oo ka dambeeytii fatahada Aleeno oo qaybo ku mid ah degmooyinka Shabeelada Hoose iyo markaasii ka fatahana daadad iyo fatahada xoog badan.